Nikikuna tu, miona ni dunda, dunda kama instrumental. Kopenzi na kama ibu, minajichunga, chunga sije kwa meto. Nanipeleka mpaka juu, unani kuna, kuna kijaga ghetto. You love me, I love you too, nidekeze kwako iweka mtoto. Yeah, hey, yeah, nani mpaka siamini, kweli kwako sisi kisioni. Kama jicho endo yangu mboni yani bado nanitia ndotoni. Wako sisi kishoni yani bado nanitia ndotoni.
Thank you.